nae mpenda. Ndio wana nae umbebe. Nita boda kama mesalenda. Ondoka nae ukam. Sana. Oh my God, blada, au minimelewa sana. Kuna watu wanapenda Yanga, wananche, kuna watu wanapenda Simba. Auna tar racing table physically ila gomvi jebo la jebo mwanyuma kainama babu nyuma kasimama hey. Ai mama we mtoto unalana angalia unayempenda hey. Wana naye umbebe pita boda kama mesalenda ondoka naye ukam say woyo woyo woyo.